niache wende mbali, nikose furaha. I don't wanna lose you before, Mary, oh, oh. You are my life and now, sweetie, oh, oh. You know sometimes, baby, napokuwa mbali na kumisi, baby. Shani malisa mimi, kwa mahaba unayonipa wewe. Ukiondoka vile ntaya misi makopa machokodo mitakodoka, bado nakupenda naogopa. Baby, penzi letu nalimisi kwa kio, natamani nami ni warushero, ila jue bado nakupenda, wambea wapate dawa. You know sometimes baby, napokuwa mbali na